ni kubusu bebe. Tena pole pole bebe. Alafu mimi niku bebe. Wangu we, tena nataka situ pige picha.
Picha.
Waungu we, wanaopenda tu kukunja ndita.
Ndita.
Bonnie and Clyde, amani Zuchu na Diamond. Yeah. Tume decide, mapenzi huku ni fire more. Yeah. Time amayo mimi nitakuacha, yeah yeah, you're my sunshine, hata kwenye mvua unakiwasha, yeah yeah yeah, penzile nyeshima na hakuna kupeza, hata kwenye rafu mchezo tunaucheza, we no number one, hebu sikiza na kueleza, yeah 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 yeah, yeah.
Couple alive.